Difficult.
What's up, Wink?
Wait, waimbela wenkani.
Nikis, not just yet.
That's the greedies. Jackie. Ushe waimbela, boy. Waimbela, boy. Ti Jackie. Wamu kuila shishita.
Rumba. Kai, anani kumaliro lukwa.
Ushe waimbela, boy. Waimbela, boy. Ati muzatu. Wamu kuila shishita.
Wata msainile polisi bonde na dani rumba Jackie mwe. Dani, kamba pino.
Chivega kutepea na buila. Kuchuga kwa naenda kufanchito Mugalizi sana ziseche Chivunika kucha eze na kamia uli Fika panyumba siya katundu Madamu nae kumupokelela Akilitani vonse tewashe Kuchugela patari Kutenga pocha uzi apela mulivintu Atika pena banaibala muma change Kupitiza mokacha kuchosa penze muyo Kazi mwenze machenji ya magondomu
Maikalanga tapuwa Jackie watu kwiriza
Ushe waimbela boi, waimbela boi Jackie wamu kwira shishita Ushe waimbela boi, waimbela boi Timu zatu wamu kwira shishita
Rumba ulamanda mangasa nyona kwaji
Jake mwenyumba looking so happy Nakamwana baso ela nakalambe Kutabwa chabe madamu angena ukwia Baby what's going on Nae madamu kuchosa ita kondomu Nakumufunza nae what's going on Ataki poko nyamutu na kukambati Uibala baby na choka kuwakeshop Tenzo chaya ba HIV na kondomu huh? What you take me for? Jackie Vazanda, Vanda Nambafa, Bagali Kuzamba, SMS Mavoni, Madame Kans, I know Shabelenga, hi Jack, I already miss you, come on, once
you are real man.
I'm Bella, I'm Bella, Jackie, Wamu Kuina Shishita,
I'm Bella, I'm Bella, I'm Bella,
Ushe waimbela boi, waimbela boi Atimu zatu, wamu kuila shishita
Atu onebwa jazi, mai watu asomera pamozi mwe Tapuwa tose
Ushe waimbela boi, waimbela boi Tijaki, wamu kuila shishita
Hakata Kawala la mpaku anja ima
Ushe waimbela boi, waimbela boi Atimu zatu, wamu kuila shishita
Pate Friday changala jenga kuchokela le ruzi sovera weka Kambaka kuti
madam wanga zano na branch
Olopa nyumba pako nizi figa branch kuti mwengu itane Shua mundu upezeke na ma empty cartridges ya mabuleti mutumba Wase kuona branch Ubwene na matumba fulu majana ya mabaluni achi kulire matumba Wase kuona branch Olopa nyumba pako tikabwela How receive she is he going to have If your madam azamu tipokele na branch I'm can't possible. Tapuwa kombo ni yose. Patapita batu ni dadi. Mzake wa Jackie. Naso, mzake wa Jackie. Professor Difficulty Seti Kanso Mugabe Obama. Mzake wa Jackie. Mwatipulika hii.